wamechill, wamepambika. Mingi alo show bila maboy, wamemwagika. Machigi sata wamewasha dane waka show. So ya kanga dunga dunga kuzinika. Ya machip wana lombi hilo ni yao. Chiki mbila wana paka paki nkoro. Vitu hoji so midosha diko koko. Oh, oh, 50-50 yo. Mashampena nama nyama nyama kila time. Machigi ndo wana mabu ya kucho. Wana roll up weekend don't stop. The party's on it, put your hand up. Yo, iyo ndo sama, ndo sama day. Machigi ndo wana gara gara this day. Hey, tosema nana da shusha bay. Pole katile o nyama me panda bay. My boy, wana red cut out. Ata kama wana mabum kabati. Kwani, yaya mekusha kwa 50. Akisawa bado kumbashwa matiti. Brazia, na bimini. Ikuku, na bimini. Umaloa, ndo mandani. Kulao, kushika pendi.
Tenjo, mwene kufurai. Kakuna kujibana, bana, 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 jo.
Longa nyagi pombe wa chali yo. Che longa na vumba rake. Akizi majitwishe mpaka wake. Mpige nzole mpashi tuke. Akile takengele mchapa fiate. Akile tajilas, I'm so killers. So wellers, I'm a Rastafaris. Akile ta ready low, me da reta ready low. Bas yoto pare, I'm so amazing.
Mwenye kufurai, hakuna kujibana bana 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 jo. Mamena madem, madem wana gara 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 jo. Mwenye kufurai, hakuna kujibana bana 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 jo. Mamena madem, madem wana gara 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 gara.
Mwenye ninja nganganga, wama senpai na masensei. Mwenye ninja, mwenye ninja.
Mo City on the beat,
Busta Kid,
Wah Wah.